Chineke mee, ha bụ otu nwanyị. Chineke mee, ha bụ otu nwanyị. Onye hụrụ taa, ị makwa ga-ahụkwa echi. Chineke mee, ha bụ otu nwanyị. Onye hụrụ taa, makwa ga-ahụzi echi. Chineke mee, ọ bụ otu nwanyị.
Egwu agba m na-agụ bụ maka oke nna m ukwu Ikechukwu Ogwo Ugo 1000 fada, onye hapụrụ anyị weela mmụọ. Ana m asị ka Chineke nara mkpụrụ obi ya n'udo n'aha Jizọs.
Uwe kwe mmeta, onye ọrụ taa, ị ga-ahụ echi. Chineke mee, ọ bụ otu nwanyị.
Oke nna m ukwu Ikechukwu Ogwo, nwa mụrụ n'Ibere, ke dị na Bende local government, ke dịkwanụ n'Abia steeti. Mụ na ya hụrụ n'ụbọchị Mọnde, mụ na ya ekwucha, mụ na ya akọrịcha, ma lawa pụta n'ụtụtụ Tuzdee. Ihe m na-anụzi, Ugo nwanne anwụọla. Ifanye ebe, Chineke mee, ọ bụ otu nwanyị. Fada, onye ọma m ji manụ agụkụ wa m rute na paakị hụọ gị n'anya. Mgbe ọbụla m mụrụ gị, ị ga-agbapụrịrị m samtin. Ọnwụ ama gị ngụ onye ukwu. Oke osisi adaala. Oke osisi ụmụnnụnụ na-ebere n'elu ya. Ụmụ uwe ebewala. Ọkwara ebela. Ife nwa mma ebela. Isi ndụ bụ ebela. Chineke mee, ọ bụ otu nwanyị.
Onye anaghị atụ gị. Ihe anyị nụrụ gworo gburugburu gara gịrịgịrị gworogwogwo. Ihe anyị nụrụ le asụgo nwa mma nwụọla. Ndị gị na ha na-emekara ka ọ dị ebewala. Mesike ebe ha niile etiela. Ụwa ale Israel anya na-ele ebekwa achaghị. Chineke m, ọ bụ otu nwanyị.
Sugi, let me just see the bad Voice of the Cross, a question Namu Bewella. Yes, if any work of question Namu, very big, eh? Asana, some madazo. Ndia we talk for I got us a tag in Owa. Manachuku, Mara, Abuya, Mara, Keka Mouse. Daddy Moas in this weekend. I can a pupano, get him back up, people.
Oh, music, I'm going to go.